Nshuti zacu mwabonye Imana ikingura, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Ijwi rya Amerika nk'uko mubizi ni kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice bibiri mu Burundi. Usibye ku maradiyo yanyu, mushobora kudukurikira no ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu voa.com. Uyu munsi ni ku cyumweru tariki ya 15 ukwezi kwa 10 umwaka w'2017. Ikaze mu biganiro bya radio yanyu. Turahera ku makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari, hanyuma tuze gukomereza ku kiganiro ejo naho saa 12 turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo. Amakuru mu Rwanda, urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge i Kigali rwasubitse ku nshuro ya 4 urubanza rwabo mu muryango wa Rwigara. Iyi nkuru ya Eric Bagira Ubusa twayibagejejeho, ubu ni ukuyibasubiriramo.
Mu minsi ishize y'urubanza bigaragara ko buri umugendo ugira umwihariko wawo. Kuri uyu munsi igipolisi cyari cyongereye imbaraga, bigaragara cyateye ibirindiro mu marembo yombi yinjira mu rukiko, buri wese yinjira kikamusaka, cyarangiza kikamwaka ibyangombwa bye, kikandika imyirondoro. Hari abakunze kuzitirwa no kwinjira mu rukiko banga kwiyandikisha n'ababaga badafite ibyangombwa. Mu rukiko Maître Gatera Gashaba na Madame Mukangemanya Deline Rwigara wifuje ko amwunganira mu mategeko kubera umuremere bwa dosiye yarabyemeye. Iri zina Maître Gatera Gashaba narizwi cyane mu manza zikomeye, kuko niwe wunganira umunyapolitiki Victoire Ingabire n'abarwanashyaka ba FDI Inkingi. Maître Gashabana yabwiye umucamanza ko yabonanye n'uwo yunganira saa 10 z'umugoroba kuri uyu wa kane adafite dosiye y'ibirego uretse ibyangombwa by'impapuro zimuta muri yombi. Yasabye ko amategeko yubahirizwa, hakaboneka dosiye n'umwanya ubundi akazamwunganira mu mucyo. Ku bushinjacyaha ntibisanzwe gusubikisha urubanza inshuro enye, kandi hagomba gusuzumwa impamvu zikomeye z'ifunga ry'ifungurwa ry'agateganyo. Bwavuze ko baregwa ibyaha byose babimenyeshejwe kandi ko babyisobanuyeho, bityo ko bitumvikana impamvu Maître Gashabana nawe yasaba isubika rubanza. Bwavuze ko iriburanisha ryagombye kuba mu masaha 72 byo kurisubikisha bya hato na hato bihabanye n'ihame rya delayed justice, denied justice, bivuze ko ubutabera bukererewe buba butakiri bwo. Bwatanze ibyifuzo ku rukiko ko urubanza rwaburanishwa, kuko uburenganzira baregwa babuhawe ntibabushyire mu bikorwa. Rwasabye kandi ku rukiko rwatandukanye uru rubanza umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda, Diane Shima Rwigara na murumuna we Anne Rwigara, bunganirwa na Maître Pierre Celestin Buhuru, bakaburana kuko biteguye naho nyina ubabyara akazabura n'ukwe. Bwavuze ko ibyaha baregwa batabihuriyeho byose, kandi ko icyaha ari gatozi ku buryo kubatandukanya ntacyo byatwara imigendekere myiza y'urubanza. Madame Adeline Rwigara yahise yaka ijambo maze avuga ko ibyaha baregwa babimenyeshejwe bari ku ngoyi y'iyicarubozo. Ati twafatwaga mu gitondo mu mapingu tukajyanwa kuri polisi tukirwa y'ubundi twararaga tuboshye, bakadusomera ibintu tutarya tutanywa. Yibukije ubushinjacyaha ko n'umunsi bwamubajijeho yari amaze icyumweru atarya atanywa atanivuza, n'amagambo umucamanza amubwiye ko agamije gutandukira. Maître Gashabana yakomeje gutakambira umucamanza amwibutsa ko amategeko atomora kuregwa afite uburenganzira bwo kwiregura no kunganirwa mu mucyo, bigafasha mu rubanza ruboneye. Yavuze ko nubwo atarinjira muri dosiye y'urubanza kuko ataranayibona, hari icyaha cyo kugambirira guteza imvururu muri rubanda ubushinjacyaha bukurikiranyeho abari gukora ari batatu, bityo ko budashobora kongera kwivuguruza busaba gutandukanya urubanza. Maître Buhuru nawe ntiyagiye kure y'imvugo ya mugenzi we. Yavuze ko niba ubushinjacyaha busaba ko izi manza zatandukana, bivuze ko buzakora dosiye nshya kuri Adeline Rwigara bukanatandukanya ibimenyetso bimurega n'abana be. Adeline Rwigara yongeye yaka ijambo abwira umucamanza ati mureke mbagirireho imigisha mu masegonda abiri mpabwe dosiye y'urubanza rwacu. Ati twambuye ibitabo byacu by'indirimbo na Bibiliya. Umucamanza yamubwiye ko urukiko rusuzuma ibyo rwaregeye bamusaba kubivuganaho n'abanyamategeko babo. Umwari Anne Rwigara nawe yatsa ijambo yibanda ku buryo bafunzemo. Ati buri wese afungiye mu cyumba cya wenyine nta wubonana n'undi. Umuntu afungwa amasaha 28 kuri 28, tujya murirwa nk'iminota 3 tuzengurutswe n'abafata amajwi ibyo tuganira. Atakambira umucamanza ati birashoboka se ko twajya duhabwa akanya ko kota akazuba nk'iminota 30 namwe mubitekerezeho muri abantu. Uyu nawe umucamanza yamwohereje kubwunganizi bakavugana. Maître Buhuru umwunganira yibukije ko kuva umunsi dosiye y'abaregwa yashyikirizwaga umucamanza bahise binjira mu maboko y'urukiko, yavuze ko ibyo uwo yunganira bifite ishingiro kandi bimubabaje nabo bareganwa. Yavuze ko kugeza ubu bakiri abere kandi ko igihe bazahamwa n'ibyaha ari bwo bagombye ko bavuzwa uburenganzira bwabo. Umucamanza n'inteko ahagarariye bahise bajya gusuzuma inzitizi zazamuwe n'abaregwa maze nyuma y'isaha n'igice bazabategeka ko urubanza rugomba kwimurwa. Urukiko rwanzuye ko Maître Gatera Gashabana ari mushya mu rubanza kandi ko atahujwe mu ikoranabuhanga ry'urukiko ngo abone dosiye. Rwateye utwatsi icyifuzo cy'ubushinjacyaha cyo gutandukanya abaregwa zikaba imanza ebyiri, maze ruvuga ko abaregwa bose bahurira ku cyaha cyo kugambira guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda. Kucyo gutanga dosiye y'urubanza kubarega urukiko rwavuze ko nta mpamvu yo guhabwa dosiye uko yakabaye kuko atari urubanza ruri mu mizi. Naho kukijyanye n'uburyo abaregwa bafunzwemo no kubahesha Bibiliya n'ibitabo byabo by'indirimbo urukiko rwacyanzuyeho ko kitari mu biteganywa n'amategeko bigomba gusuzumwa muri uru rubanza. Iburanisha ry'urubanza iyo rirangiye abaregwa bategereje gusubizwa mu maboko y'igipolisi aho Nyamirambo rubera hakunze kugaragara urujya n'uruza rw'abatari bake, akazi kaba gasa n'akahagaze. Benshi bagaragara mu marembo y'urukiko n'inkengero zarwo bareba uko byifasha abakozi b'urukiko nabo baba barungurukira mu madirishya. Umwe mu bavandimwe babaregwa bakubise amaso baboshye mu mapingu binjizwa mu modoka yamanitse ikiganza hejuru mu ijwi riranguruye ati:
"Omatiyane! Haleluya! Yesu ni muzima! Bena kati, Yesu ni muzima!"
Uyu mubyeyi akimara kuvuga aya magambo yahise aturikararira. Bamwe mu bamwumvise mu majwi yo hasi bavuze ko ibyo yakoze ari ikimenyetso ko abantu batangiye gutinyuka bagaragaza icyo batekereza. Byafashe byibura iminota itari munsi y'icumi wo hafi y'uyu mubyeyi yamusubiza mu ituza, ari nako itangazamakuru rimukurikirana ngo rimenye impamvu yabyo. Ubwo kandi ni nako igipolisi cyabahoza agahijisha intambwe ku yindi. Nta byinshi uyu mubyeyi yavuze uretse kwemeza ko yumvise aruhutse kuko ngo yumvaga umutwe umuremereye. Abaregwa bose uko ari batatu barahurira ku cyaha cyo kugambira guteza imidugararo muri rubanda. Ku munyapolitike Diane Rwigara hiyongeraho icyo gukora no gukoresha impapuro mpimbano, no kuri nyina Adeline Rwigara harazaho icyo gukurura amacakubiri. Byose barabihakana bakavuga ko bishingiye kuri politiki. Iburanishiriza komeza ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 10. Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Umutekano muke mu nkambi y'impunzi z'Abarundi Induta. Polisi ya Tanzania yakoze isaka rirambuye maze itahura imbunda zirenga 40. Iyi nkuru ya Pierre Claver niyo nkuru nayo tuyabasubiriyemo.
Isakwa ry'ibigwanisho hamwe n'ibindi bintu biteye amakenga ryatanguye kunduheze mu mpisho, niryo ryerekanye ko umutekano utifasha neza mu ikambi y'impunzi z'Abarundi Induta muri Tanzania. Urongo yo kambi yirinze kugira byinshi abivuga ko, ariko yemeje ayo makuru avuga ko hari n'ibigwanisho bitari bike bimaze kwafatirwa. Umwe mu barongo yabandi mu mazone ari mbere mu beretswe ivyo bigwanisho kugira ngo ababifatanywe ntibazo bihakane, yabwije Ijwi ry'Amerika ko mu byafashwe harimo inkoho.
Bakiraja mu zone ya 20 bafatanye inkoho 14. Bitewe bwaho abantu bakiraja kugira inama mu zone ya 11. Bagiye bakiratanga bari mu nama bamba bafite n'inkoho 6 nabo barabafata. Hama guca kwa gatandatu nibwo kubaregera aregera abapolisi bakiraja mu zone ya 13 bakirafatira n'inkoho 17. Hama rero nibyo baraye bafashe izindi 9. Hari abantu n'ubwoba 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 ko bahava baterwa umwanya wari wose kuko inkoho zishika 42 ari mu kiringo rw'imwe n'ikintu giteye ubwoba. Yateye ubwoba nibo twari mu nama bemeye kuzana abandi bapolisi 50 biyongera ku bandi 60 bari bahari kugira barabe.
None izo nkoho zifatanwa abandi ni bande bikekwa ko bazifite?
Hari abafashwe bashika 3. Ubu rero barafunze nta byinshi tubizi ko urumva twarutse amatohoza y'igipolisi azeheza akadiho umuti akavuga ati abazifatanye naba cyangwa abazifatanye saba.
Kuri uyu wa gatatu mu gatondo naho harumvikanye amasase menshi iruhande y'iyo kambi ya Nduta hagati y'abantu bataramenyekana hamwe n'igipolisi cya Tanzania. Impunzi ziba mu mazone ya 221 nizo zabyumvise cyane kuko igipolisi arico cabahumurije ko botekana. Iyi ni impunzi iba muri ico gice
bako harabari kurasana abapolisi barasanye n'abantu ngo bataramenyekana. Amasase yavuze atari make kabisa, iraterwa abantu batari hasi bana bari ku muntu bibigwe nkambi baguma mu zone ya 200 niho basana barahanuye mu kijiji kiraba ikijiji bita ku buhasha hari mu bishyamba. Rero basanze bahanahana rero abantu bari ku byarabaye kabisa barasana
nkuko byemezwa n'abarongo y'abandi aho mu mpunzi ubwoba ni bwinshi. Bikeka ko ivyo bigwanisho bifatirwa indani bifitanye isano n'ubwo rwamo rw'amasaso rwumvikanye inyuma y'ikambi.
Uko birakorane cyo nyine polisi yari kiriye ukamusa harabuze inkoho nyinshi hafi y'amasaha 2:30 nyine bararasa cyane gusa cyane. Icyo twabonye gusa ni uko hariho abantu batatu bafashwe barabatwara ntituramenya rero icyakurikiye, bagumye babatwara mu gasho Kibondo.
Byumvikana ko mu ikambi y'impunzi ya Nduta umutekano atari wose
nta bagabo mirongo itanu bajyama mu kigizi nteka cy'impuzi cyane nta mirongo itanu bajyama usanga bose barabahagaze yinjira turategwa tugira iki abandi ugasanga nyine baramutugubigira amarondo hagati yabo kuko bavuga bati igipolisi cyashobora no kurengerwa.
Hari n'amakuru avuga ko hari abamaze kuva muri iyo kambi bakaja gusaba ubuhungiro mu zindi kambi bibaza ko hoba hatekanye, abandi nabo basaba ko bokwigizwa kure y'umupaka w'igihugu c'u Burundi bahunze bavamwo.
Twahunze nkoho kwicwa kandi twongere abarizo tubona twebwe icyo tusaba dusaba yuko bodukura anya ku rubibi bagatuma batunguruza bakaraba ahandi bodushyira. Bamwe ntibakirara mu nzu utimbishije agatima araryama mugabo ararahuniye gute aca yibaza ati kumbure baraza kunkererera mu nzu.
Igipolisi abarongoye iyo kambi hamwe n'amashami mpuzamakungu yitaye impunzi arabahumuriza ko botekana, ndetse amakuru twaronse ni uko igipolisi cyongereje ingufu indani hamwe no hanze iyo kambi ya Nduta. Ibyo bibaye mu gihe intambwe ya mbere yo gutahukana impunzi zibyishakiye yarigeze hagati. Iyo kambi ya Nduta irimo abarundi barenga 125,000. Pierre Clavier Niyonkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika.
Uburundi burega u Rwanda mu bibazo bya ziriya ntwaro zafashwe mu nkambi y'impunzi z'abarundi ya Nduta muri Tanzania. Mu izina rya leta y'u Burundi, umwunganirizi w'umushikiranganji w'intwaro yo hagati Terence Ntahiraja yabivuze mu myigaragambyo yabaye i Bujumbura ejo, imyigaragambyo yo kwiyamiriza u Rwanda n'Ububiligi. Nshuti zacu, muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Usibye rero ku maradiyo yanyu, mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu voa.com. Ubu noneho ni umwanya w'ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Nitwa Teta Diana, ndi umuhanzi nyarwanda, nkunda gukurikira ikiganiro ejo ku Ijwi rya Amerika 104.3 FM.
Mu mpera z'umwaka ushize, ikigo cy'ibarurishami bari mu Rwanda n'izaha cyagaragaje ko hifashishijwe ubushakashatsi mu gupima uko isoko ry'umurimo rihagaze mu gihugu, Labor Force Survey, impuzandengo y'ubushomeri yakabagabaga 13.2%. Mu baturage basaga 1,600,611 bari bafite imyaka 16 kuzamura, abari ku isoko ry'umurimo bari 3,261,000. Muri bo abari bafite akazi bari 2,281,031, mu gihe abo twakwita abashomeri bari 4,430,000 by'abaturage. Niba ubushomeri mu gihugu bwarakabakabaga 13.2%, bivuze ko byibuze umwe mu bantu 8 aba ari umushomeri. Aha umuntu yakwibaza, ese maginga ya imibare igeze he, dore ko impinduka zibaho uko bwije uko bukeye. U Rwanda nk'igihugu kiri mu nzira y'amajyambere, birumvikana ko ntago rwahita rubonera ibisubizo byose abaturage bafite mu gihe kimwe. Ariko se mu gihe ibi bitarabonerwa umuti, hakorwa iki kugira ngo byibuze abaturage by'umwihariko urubyiruko bagire icyo bahugiraho cyabafasha gufunguka mu mutwe no kumenyera isoko ry'umurimo? Kimwe mu byaba umuti w'ubushomeri ku rubyiruko nicyo tugiye kuganiraho mu kiganiro ejo cy'uyu munsi. Reka tubahe ikaze mu kiganiro ejo turi gutangira muri aka kanya kuri Radio Ijwi rya Amerika, maze dutangire na karirimbo k'umuhanzi Cyusa Jabo Fabrice aka kitwa Ubushomeri.
Rubyiruko turakuze bihagije, tuzi gutandukanya icyatsi n'ururo, sinzi impamvu ubushomeri butuganza kandi dufite amaboko twaburwanya. Hari benshi bize bakanaminuza, ubu bicaje ngo bazakora mu biro rw'imirimo ibavuna ntayo bakora. Ubunebwe n'ubusonga rere mbreka tubureke, kazi kose nta kazi gapfa kuba gahembe, kabako gusunika ingorofa ntigakore. Waba umuzamuse cyangwa umuyede, kwita ku byo ukora rebe inyungu uvanamo.
Acyusa Jabo Fabrice mu karirimbo ke Ubushomeri aragira ati, wikwita ku byo ukora ahubwo reba inyungu uvanamo. Bakunzi bacu, reka twongere tubahe ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi, aho mugiye kubana nanjye Mizero Crispe mfatanyije na mugenzi wanjye Nicole Umuziranenge.
Reka nanjye ngire nti mugira amahoro nshuti bakunzi b'ikiganiro ejo, kandi twizeye ko mukomeje kuryoherwa n'ikiganiro ejo mukurikiye muri aka kanya.
Nicole rero mu kiganiro cya none tuzaniye abakunzi bacu umuti w'ubushomeri, bityo ndagira ngo udufashe kumenya ese tugiye kuganira kuki.
Urakoze cyane Crispin. Kuri uyu munsi tugiye kuganira ku gukorera ubushake mu rubyiruko, icyo bakunze kwita volunteering mu ndimi z'amahanga. Maze turaza kurebera hamwe ese ibi hari akamaro byagirira urubyiruko muri rusange. Ese kuki bamwe mu rubyiruko badatera intambwe mu kwitabira ibi bikorwa byo gukorera ubushake?
Abenshi mu rubyiruko by'umwihariko abashomereye baracyazuyaza mu gukangukira kugana gukora ibikorwa by'ubukorera bushake. Niyo mpamvu dukurikiye muri aka kanya ushobora kudusangiza igitekerezo cyawe. Nicole, ni gute twakira ibitekerezo byadukurikiye?
Mukohereza ubutumwa bugufi nimero nisanzwe ni 0728028232, cyangwa se ukadusangiza ubutumwa bwawe binyujije ku mbuga nkoranyambaga nka Facebook ndetse na Instagram. Aho hose ushobora kuhatubona ushakishije ikiganiro ejo.
Yes, amugiye twakira ibitekerezo byanyu, reka dutangire twumva icyo urubyiruko rutekereza ku gukorera ubushake. Nicole, mugenzi wacu muri Sechaka yibabajije gute?
Yagize ati, ese ubona ubukorera na bushake hari icyo bwagufasha kandi mu byukuri ukora udahembwa?
Mu bitekerezo bitandukanye urubyiruko rwamusubije muri aya magambo.
Ibintu byo gukorera bushake ni ibintu byiza, kuko nubwo bidahita bikugirira umumaro ako kanya, ariko biba bizagufasha mu buzima, kuko akenshi icya mbere biguhoza, bituma umenyana n'abantu, ugahura n'abantu benshi, kandi bigatuma byibura ubasha no kumenya uko abandi bakora mbese muri makeya, kandi biba binubaka mbese sosiyete.
Ok, ngiye uko mbyumva, iyo ukorera ubushake bitewe n'ibyo wize, wenda ni urugero, ushobora kujya gukorera ubushake ariko uri kongera ubumenyi mu byo wize cyangwa mu byo wifuza kuzabona. Cyane ko muri iki gihe akenshi muri ubwo burambe mu kazi bakubwira ugiye gushaka akazi ukabwira ati nakoze aha n'aha igihe kinini, ni byiza cyane, nta kibi kirimo, kubera yuko biba biri kukongerera ubumenyi nyine mu buzima busanzwe.
Oya, gukorera ubushake ndumva nta kintu byamfasha, njye mbifata nko gutakaza umwanya wawe. Mwazajya mwumvikana na kampani runaka ukagira amafaranga makeya mwumvikana nyine, kugira ngo buri ruhande rwose rutabihomberamo. Nuko mbyumva.
Gukorera ubushake byadufasha byinshi cyane, nko kwiyongerera ubumenyi ku giti cyawe ndetse nko kuzabona CV mu gihe kiri imbere. Ahari hose wajya gukora byagufasha, kuko waba warakoze ahantu ku buryo nyine baba bakwizeyemo ubwo bubasha. Ntekereza ko rero urubyiruko bihanganye bakajya bakorera ubushake igihe kizaza kibazagira akamaro.
Gukorera ubushake ni byiza cyane, amplisi ukora ikintu wiyumvamo byagufasha mu buryo bwinshi butandukanye. Rimwe na rimwe ushobora kuba hari urubyiruko ruba rufite impano zihishwe, impano bitewe n'ahantu bavuka no kwitinya, impano bakarinda basaza n'impano zabo zigasaza zitazamutse. Ariko ugiye uhura n'ibintu byawe gucyo ukitanga ugakora urazamuka cyane. Gukorera ubushake ni byiza byagufasha. Ahantu mbona bipfira cyane urubyiruko nyine, benshi dutekereza inyungu zako kanya, fati nta kantu karimo, tuyengiye kwaka internship ahantu n'aha, itike iki ni ugukora nta kantu karimo, nyine urubyiruko benshi batekereza inyungu zako kanya.
Gukorera ubushake uko tubyumva ni ukwitanga, ugakora akazi yenda nta mushahara utegereje, ariko bitabujije yuko ugakoze neza n'uwo muntu ukoreye nawe atabura kugira ishimwa kugenera.
Rubyiruko ibibazo byo tubirimo biradusaba imbaraga ngo tubivemo, uruhare rwacu n'ibintu.
Nicole, ibi tumaze kumva byari ibitekerezo by'urubyiruko, ariko mu gihe n'abadukurikiye bakomeza kutubwira uko babyumva, reka twumve umwe mu rubyiruko wakoze ubukoranabushake.
N'umunyarwanda yarabivuze, kunda umurimo kandi udakora ntakaryeme.
Kuko ndabizi ko hari n'abakorera ubushake, njye natangiye nk'umukorera bushake.
Yicaye iwe mu ruganiriro mu nzu y'ibyumba bitatu akodesha ndetse abanamo n'undi musore, intebe nziza na mudasobwa ku meza, ari nakatunganya umusatsi we. Aratubwira icyamuteye ishyaka ryo kuyoboka inzira y'ubukorera bushake.
Aya, nitwa Mugema Amza. Ubwo rero natangiraga naje mu nzira zisa naho zigoranye, sibyo kuba nari mfite ibyiyumviro cyangwa se icyifuzo cy'uko nanjye na mpawe umwanya natanga ubutumwa cyangwa se nagiye icyo mbwira abantu, nkumva mfite inzozi zo kuba naba umunyamakuru. Nuko nateye intambwe nanjye nzana.
Uretse kuri ubu kuba afite akazi nk'umunyamakuru kuri radio Izuba iherereye mu karere k'Iburasirazuba kubanza kuba umukorera bushake mu gihe kirenza amezi arindwi nibyo byakamuhesheje nubwo harimo imbogamizi zitandukanye.
Nk'umuntu watangiye ndi umukorera bushake byabaga bisa naho bigoye uburyo bwo kubaho nasaga nawe nkoresha izindi mbaraga nkura handi uburyo bwo kwideplasa uburyo bwo gutegura ibyo ngomba guha abankoresha nubwo ndi umukorera bushake ariko nagombaga gukora ibyo nsabwa.
Kumenya gusobanukirwa inzira y'ubukoranabushake Mugema Amza yayobotse kuri ubu haraho bimaze kumugeza.
Ariko nyuma yaho bampaye ayo mahirwe nanjye nkaba umukozi nk'abandi urumva bya bibazo byose byarashubijwe transport narayibonye noneho nimba ari naho ntuye mbasha kwishyura uburyo bwo kubona rya wenda restoration ntago bikengoye nafasha abo mu rugo bafite ibibazo nk'umubyeyi barumuna banje bimeze neza.
Mu gihe kuri ubu umubare w'urubyiruko utari muke mu Rwanda ukomeje guhura n'ikibazo cy'ubushomeri ku myaka 20 tatafite hari cyabwira urundi rubyiruko rutarasobanukirwa iby'ubukoranabushake.
Akenshi mu muco w'abanyarwanda tuzi ko si w'abanyarwanda gusabwo niko muri rusange biteye y'umuntu ari ukeneye ikintu akenshi biramugora kugira ngo agihabwe ariko iyo babo bakeneye ko icyo kintu gikora bikihuta kuba naraje kuri radio ku nshuro ya mbere ari njye mbikeneye byamfashe inzira ndende hari kuba kugira kwanze banyemerere hari uburyo bwo gukorana nabo ati se amafaranga uya ndabwira ati nge nubwo nta mafaranga yaba hari kuko ndabizi ko hari n'abakorera ubushake nge natangiye nk'umukorera bushake. Abatekereza yuko ntutangira ari umukorera bushake bari uguta igihe akenshi bikorwa na babandi babafite ibyiyumviro by'uko hari ibyo bagomba kugeraho vuba cyane ariko wenda batazi uburyo bizagendamo. Iyo umuntu ahisemo inzira yo kuba wenda umukorera bushake nabo nubundi bafite target yifuza kugeraho gusa njye mpamya yuko burya wowe umuntu uhitamo gukorera ubushake hari iyo target kandi burya iyo ufite icyo ugomba kugeraho ntabwo wita kugiye uzamara kugira ngo uzakige.
Semana Alexi ngo hari uko yaramuze imbere.
Amza ni umuntu twakoranye cyane ndetse twanakoranye kuko dusa nkaho turi mu kigero kimwe ngiye kunda Amza muzi kera n'ubu ngubu ni ibintu bitandukanye cyane kuko ndibuka nka kera tukibana twese turi gusturagoringa n'umuntu yabuze n'icyo kurya ko twakoraga akazi kamwe nta kintu nyine cyabaga kirimo reka nkuhe ijana nanjye nguhe ijana n'undi ijana te umuntu wari umuzi nyuma y'umwaka ubu ngubu bahuye yavuga ati Imana igira neza.
Barya bose ubona babarirwa mu baherwe bashiritse ubute barakora biratinda.
Niba uri urubyiruko ukaba uri umushomeri by'umwihariko ukurikiye ikiganiro ejo muri aka kanya reka twizere ko hari ubutumwa ukuye muri iyi nkuru Nicole. Reka noneho twerekeze mu karere ka Rubavu aho dusanga umuryango wa Visio Jeunesse Nouvelle.
Crispy uyu muryango Visio Jeunesse Nouvelle ntujye uheza na rimwe urubyiruko ruwugana rushaka gukorera ubushake. Ese uyu muryango ufasha iki urubyiruko rubagana? Mugenzi wacu Hitimana David yaganiriye na Filemo kuri iyi ngingo.
Turi kumwe na Nsanzu Buhoro Filime akaba ari umwe mu bayobozi mu muryango witwa Visio Jeunesse Nouvelle akaba ashinzwe isomo ry'umuco muri iki kigo. Filime amakuru yanyu?
Amakuru ni meza.
Ese mwebwe muri uyu muryango wanyu mwakira abakorera bushakiye baje babagana?
Turabakira ko ari ikigo cy'urubyiruko kubera ko harimo n'ibikorwa byinshi bitandukanye kandi biba bireba urubyiruko.
Ese noneho mubafasha iki kugira ngo batere imbere?
Kubijyanye no n'iterambere ryabo bakorera bushake baba baje, iyo bageze hano dufite demene zitandukanye cyangwa se amashami atandukanye tubashyiramo rero kugira ngo babashe kuba abagira uburyo bimenyereza mu bijyanye n'ibyo bagomba gukora. Ubwo rero tubaha umwanya wo kugira ngo bagire iyo experience mu byo bagomba gukora, tukabereka ibyo bakora ndetse rimwe na rimwe bakajya no mu zindi gahunda baba bifuza kumenya, bityo bigatuma bo ubwabo hari byinshi bageraho bakiyubaka bakagira uburyo biteza imbere mu bijyanye n'ibyo bashaka kumenya.
Ese noneho hari icyo wakoze nk'umukorera bushake bimufasha kugira ngo abone akazi keza?
Cyane cyane ngira ngo birashoboka kubera ko hano muri wenda ngende cyane cyane hano mu muco ibibamo bikorwa bibamo ni ibikorwa koko bisaba ko akorana n'abajene mu bijyanye na encadrement. Ibyo ngibyo rero yabikoze harushobora kuba hari ibindi bigo runaka bikeneye abantu bashobora gukora encadrement y'urubyiruko bikaba byamufata, kandi ndetse rimwe na rimwe niyaje akadusaba ibijyanye n'igihe amaze hanakora icyemezo kibigaragaza ubuyobozi burakimuha kugira ngo ahageze agaragaze ko yakoreye hano koranye n'abajene.
Ese noneho wakoze nk'umukorera bushake ni iki mubona rusha uje kwaka kazi cyangwa se ugiye gusaba kazi atarabayeho umukorerabushake.
Umuntu wabaye umukorerabushake ikintu cyiza cyambere abafite nuko abafite ubunararibonye muri bya bikorwa. Ntabwo atangira nk'uyu kwiga kazi ahubwo waba yarasanzwe muri bya bikorwa, bityo none akabasha kuba yabikomeza. Ndetse kubera ko yagiye azi ingorane zimwe na zimwe ziba mu rubyiruko, uburyo umuntu aganiza urubyiruko, ibyo byose aba we abizi, ku buryo noneho ahita akomeza imirimo yakoraga bitagambiriye kuvuga ngo ndabikora kubera yuko ari akazi runaka nasa, kandi noneho ari ibintu bishobora kumubyarira umusaruro. Icyo bibafasha cyane cyane ni uburyo bwo kugira ngo bimenyereze.
Noneho nizihe nama mwagira urubyiruko rukitinya kubijyanye no kwitabira ibikorwa by'ubukorerabushake?
Urubyiruko icyambere narubwira, niba ugize amahirwe ukabona ahantu runaka uza gukora ubukorerabushake, ni byiza cyane kubera ko biraguha ibintu byinshi ugomba kumenya. Hanyuma ariko ikindi ni uko mu bukorerabushake hari n'uburyo wunguka ibyo utari usanzwe nda warize.
Reka tugushimire cyane, urakoze.
Nanjye ndabashimiye cyane.
Chuti bakunzi b'ikiganiro ejo, ngira ngo murabyumva ko aho gukora ubusa wakorera ubusa ugakorera ubushake ugamije gufunguka mu mutwe ndetse no kumenyera kuba ku isoko ry'umurimo. Reka igice cya mbere mu kiganiro cya none tugihinira aha, maze dukurikire ikinamico nyiramubandi. Duherukana urukundo rw'ambabazi na Habana rutangiye gucayuka, batangiye gutegura kuzabana karamata, ariko Kiduhe yari yabaye ibamba ari kwishyuza Soronga avance ku nkwano yari yatanze. Ese bahu amaherezo yabaye ayahe? Reka tubikurikire muri iki gice.
Ubwo nyine twapanze ko tuzahera muri famiye yanjye dusura namwerekana kugira ngo nyine tuzahiture mu yabo.
Hey, oya byo muri mu rugendo rwiza. Buri wese atakwanga kubashyigikiramo rwose.
Nanjye ngomba kugufasha kuzamurira nzu byihuta.
Oya nibyo ratsimba.
None se haba amabati uzayavana he?
Amabati yo si ikibazo. Amafaranga nari narayateganyije.
Suko suko.
Hanyuma inzugi n'amarangi.
Hewe, hari ibyo navuganye na Mbabazi ambwira ko azabimfasha.
Niko haba. Nani soni? Ni gute umwana w'umukobwa yafata umwana w'umuhungu kubaka inzu bazabanamo? Cyakoza sha aho kubaho gutyo. Nakwemera nkajya kuba mu manegeka.
Ariko gatsimbanye ntugatekereze gutyo. Ubwo si yo wumvise ijambo uburinganire wumvamo iki? Niko, ubu ko ya mafaranga yari asigaye Mbabazi yayaduhaye, sinagiye kwishyura ubukaba nta mwenda n'umwe uri kutubarwaho.
Ye! Nihere yaguhaye se?
Yarayampa.
None se kane?
Ndakumva.
Kuki utayanyeretse?
Kuko nahavuye mbonaho ngomba guhitira kwishyura ari hafi yaho. Nahise nsimbukirayo rwose ndishyura. Singiye na bordero.
Yabatakwe.
Ndetse naho abayobozi bansinyi.
Akanakumire koko. Ubwo si bwa buganzwa nabwiraga uyu muhungu wawe. Ubu nawe urashaka kunganza ujya kwereka abantu bose ko ari wowe ushoboye muri uru rugo. Njyewe gatsimbanye niwe wagombaga kwijyanira kugira ngo bitere bari abayobozi kwikanga.
Yego ko mana. Ereka kwiyerekana ntago ari byo byari ingenzi hariya. Ahubwo icyiza ni uko byari byarangiye. Kandi bikarangira neza.
Arega papa, nkuko mama bivuze, ibintu byose ni magirirane.
Ni magirirane rwose.
Tugomba kuzafashanya nk'abantu koko batahiriza umugozi umwe.
Si byo se.
Ubwo rero nkaba numva nta kindi gisigaye. Uretse nyine kuba mugomba kubidushyigikiramo.
Rwose.
Nzahasimbuje nzaba numva. Ariko si ubundi sha. Imice warayigenzuye neza.
Ahumva ibyo atanga.
Cyangwa azaza kwanije kugahinga.
Arega papa. Umugore mwiza umuntu amuhabwa n'Imana.
Uragenzura ejo atazagutaruha.
Ikinamico nyiramubande muyikurikiye mu kiganiro ejo kuri radio Ijwi rya Amerika.
Reka dushimire cyane mugenzi wacu Uwicyeza Christela umaze kudusemera ubutumwa mudahema kudusangiza. Bityo mbere yo gushyira akadomo ku kiganiro cya none, reka twibutse ko uyu munsi twaganiriye ku gukorera ubushake mu gihe kubona ndetse no kwihangira umurimo bikiri ingorabahizi ku rubyiruko. Ese mwebwe twabanye muri iki kiganiro mubona gute guhitamo gukorera ubushake wimenyereza aho guheranwa n'ubushomeri?
0 7 0 2 82 32 niyo nimero ushobora gukoresha udusangiza igitekerezo cyawe, urugero cyangwa inyunganizi ukoresheje ubutumwa bugufi, cyangwa se nanone ukadusanga ku mbuga nkoranyambaga nka Facebook cyangwa Instagram, hombi mukatubona mushakishije ikiganiro ejo.
Reka ikiganiro cy'uyu munsi gihinira aha, kandi dushimire cyane mwese mwari mudukurikiye. Nge mwabanye kuri mikoro muri studio nari Mizero Crispe, mfatanyije na mugenzi wanje Nicole Omuziranenge. Roger Nigena niwe waruhagarariye iki kiganiro. Bashiritse ubute barakora biratinze, ifaranga barahiga bararunda, ifaranga barashyira baragwiza, na gatoya akava kwiguye. Rubyiruko ibibazo byacu birimo biradusabye.